za tu voya antu imoleza amulimu bashi na wale mipepa kwa mipepe mbashi kafiga chalipa ushiku wa pentekosito Awasambi mwabatu mine mpashi wa mushilo Awena petero vale chite fisu mbisho Impofu shale muna ifile mafia lenda Awafwa vale uka vale wafyo mpashi Umupashi wenu, eho tulefaya Umupashi wenu, eho tulefaya Uko ulo mupashi wenu tata tulibafye Kabilo mupashi wenu yawe Tule kabilo mupashi wenu yawe Umupashi yawe
wenu eoleza tule foya
Umupashi yawe
Umupashi wenu eoleza tule foya
Yawe wikile
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 Mupashi yawe Umupashi wenu eo ndefaya Pamweo wandi Pamimbide yandi Paministri yandi yawe Eo ndefaya
Mupashi wenu, datanga wa ikila Tafya beti motine hao twala chinja Tule kabila tatu mupashi wenu Hawe wikile, eno twala bomba Yawe wikile, wikile